xitaa isbitaaladu ma aha meelo looga badbaadayo duqeymaha cirka ee ruushka. Meelaha la duqeeyey waxaa ka mid ah isbitaal lagu daweeyo caruurta oo ku yaalla magaalada Koonfureed ee dekedda leh ee Mariupol. Duqeynta ayaa boolo dhowr mitir hoos u qodan ka sameeyey isbitaalkan. Ciidamada ruushkuna waxay ku hareeraysan yihiin magaalada. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegaya in xeeladaha go'doominta ee ruushka ay dad badan dhigeen biyo iyo koronto la'aan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo arrintan ka hadliya ayaa yiri:
Ruushka waxa uu si aan kala joogsi lahayn u duqeynayaa dad shacab ah oo qaarkood qaxaya. Waxa uu ka hor istaagay dad naftooda kala baxsanaya xaaladda ciqaabta ah ee ay abuureen.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa u duushay dalka Poland, halkaas oo xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ay u dirtay gantaalaha difaaca si loo difaaco dalkaasi oo ay xulufo yihiin isbahaysiga gaashaanbuurta NATO. Madaxweynaha Ukrain ayaa shalay ka codsaday dalalka xulufada ay yihiin inay sameeyaan goob duulimaadka ka caagan, islamarkaana ay siiyaan Ukrain dayuurado dagaal oo ay shacabkeeda uga difaacdo duulaanka ruushka.
Tani
waa arrin quseysa nolosha dadkeenna. Waxaan idin weydiisanayaa inaad go'aan degdeg ah gaartaan mas-uuliyadda cid kale ha saarina, noo soo dira duyuuradaha dagaalka.
Dowladda Mareykanka ayaa horey u diiday yaboh uga yimid dalka ay NATO xulufada ku yihiin ee Poland oo doonayay inuu dhammaan diyaaradihiisa nooca MiG 29 ay u diraan saldhigga Mareykanka ee Jarmalka si uu ugu sii gudbiyo Ukraine. Mareykanka ayaa sheegay inay halis badan gelinayso nolosha duuliyaasha Mareykanka haddii ay isku dayaan inay duyuuradahaasi geeyaan Ukraine. John Kirby waa xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka.
We need to be careful about every decision we make that we aren't making.
Waxaan u baahanahay inaan si weyn uga taxadarno go'aanada aan qaadanayno si aan xaaladda uga sii darin.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya inay sii wadi doonaan wadatashiga ay la leeyihiin Poland, iyadoo Mareykankuna uu u dirayo Ukraine boqolaal milyan oo dollar oo gargaar iyo hub isugu jira. Pentagonku waxa uu ku doodayaa in dayuurado oo keliya aysan ahayn sida keliya ee lagu difaaci karo Ukraine, waxayna u dirtay gantaalaha lidka dayuuradaha ee Stinger loo yaqaano. Haatanna dalka Ingiriiska ayaa sheegaya inuu Ukraine siinayo gantaalaha difaaca hawada ee dhulka laga gano. Elizabeth Truss waa xogeyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska.
So we believe that the best way of tackling this threat is to help.
Sida kali ah ee aan ku difaaci karno Ukraine waa inaan siina hanaanka difaaca hawada, kaasi oo aan geen doono halkaasi.
Laba toddobaad ayuu dagaalka Ukraine ka socdaa. Dad fara badan oo reer Ukraine waxay gabaad ka dhigteen dhulka hoostiisa, iyagoo rajo ka qaba in hanaanka difaaca cirka ee dalkooda uu ku filan yahay inuu badbaadiyo.